mfana ndini ontsundu omde obenxebe ikepusi ebomvu ka red bat neskipa esimnyama obe ndimemva kwakhe kwizitepsi ezihambayo ezizisikhupha esitishini zisisa egolden acre ngenxa yobututu beliso ndiye ndejepho kwincoko yakho nentwazana oyiseyive njengovovo bule nto ithunyelelwe efowunini ndithi sisigxentseba masipala ombaxa webuffalo city buyawumazi uhola wendlela bhlorho yasenciba. Oh!